SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
Ole masina nei olo fanga solo ai sa uninga ole Ramadan ale tapua inga isalama i le lalolangi. Ai olo o fai longa fatasi ai male masina o tatalo male anapongi a le fatua tuanga pahai. I au se tali e nei e toa se fulu male lima afe ma ona tupu tangata o le fatua tuanga pahai. O le talitununga na afua mai Iran, ai wo'o i le tele o tulu inga o le lalolangi e au fiai ma le malu malu tapua i olo o i Samoa. O se tasi o malu malu tāpuai o le tāpua inga po o le whaatua tuanga pahai, o lo oi se pitono ui leitu i mātu o le tāulanga o sini, ma o lo o tāpua iai le to o tele o tangata mai Iran, ai le ngata i lea, o isi tangata nuu mai atunu u ese ese o le lalolangi e au fi ai ma tangata Samoa. Na faalia e se tasi e tāpua i pahai, nega sabat, o ia e afua mai Iran, e se fulumale iwa, aso o le tatalo male anapongi le nei, e le ai se mea ai, po o se mea inu, mai le oso mai o le la, se ia ngoto le la i le afiafi.
It's not just merely about the food and drink, rather a time to reflect, a time to constantly remind yourself of why you're not drinking, why you're not eating.
E tusai ma faa maumaunga o le tusinga ingoa i au se tali enei o le tausanga lua afe lua se fulumale tasi. E se fulumale lima afe maona i a tangata i au se tali enei e muli muli i le faa tua tuanga paha i. Na faa alia e nega se bat, le tulanga na ola e ai, ma i a moli ma wina, le sa waina o tangata paha i Iran, ona ololata u faa tua tuanga i tala inga a paha ula.
They come to this beautiful place, this Baha'i temple that we can say prayer as freely as you want. Living in Iran as a Baha'i is just a constant terror because you don't know the next morning you wake up, are you still at your home or in jail? Are you still alive or not? Do you still have your job or not? So nothing is secure for us. The first experience was at the age of 6 when I started school, and the teacher would encourage the other kids not to talk to you, sit next to you, share food with you at any levels. Nobody would make friends with me, and during the break times that every kids were playing, laughing and having fun together, I had to just wandering around alone. And that was the very first time that I tasted the really bitter, unjust treatment that we received.
Na ia faaalia le tūlanga o loo sā wāi nā i pea tangata Iran, tangata pahai i Iran, e pei o na mātua o loo nonofo pea i le lau mua o Tehran. Na whāua le pisi nisi alo na tamā, sa so oi male whaafale pui pui o loo na tina, o loo matua ua fitu se fulu male tasi i tausanga le matua.
She is a 71-year-old innocent grandmother whose the only desire she has is to come here and visit the only grandchild she has, my daughter. My dad has lost his job. It was the only thing we had. And my mom is in jail. We're here. We cannot do anything for them. The situation is not good at all.
Nega sebat. Oroya Shagoli, le fatonu o le Baha'i House of Worship isini, na ia faalia lona papolenga, i le saonga le mu o isi tangata i ovo i le tolu se la wafe o le fatua tuanga Baha'i, o lo o au maupea i Iran.
Baha'is in Iran, they have been you know, persecuted, especially after the revolution. They've lost their jobs, they lost their homes. The children weren't able to educate. Even people couldn't have higher education. And properties were taken, their homes were raided. And it's been very difficult conditions. It is sad, but at the same time, to see their strength, we draw strength from their suffering.
Le fatonu o le pahai House of Worship isini Roya Shalgoli. Ua maala au malo au fatasi le whainga malo i Iran. Ina ia tau fia le sāwa i no tangata. Ona o lātou talitununga wha le lotu. E pe ona si le fia o le sā vea ma whaao le po ao le malo Samoa i le tele o tausanga ua tuanai. Le afionga i le tui fa'asina. Ia tui fa'asina le sunga i le maali atoa tānu mafili le lua. O ia, na ia talisa paia, le fatua tuanga pahai i Samoa. O le reporti na whaamau popoina Sandra Falloon, mo le SBS News.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.